Robas, solicia fila, mundo presto mica on the mic, flow to beat, yeah. Ya ropa ni chino chico mundo en la casa chico,
Kagari kigali, ana tiki sitoshi, na cheka ni funny. Shishki asi, ameanza kurashi, niki aza kihani, itabaki kimani. Kati, owedi, lube silaji, na mtanda la baby, na mpabina baby. Hili kena lady, ana dance kiki, mina tiki ziki shiki, nika kotili. Mina kia bidi, time maji, mili mili, mina benda tiki tiki. Hizo biki bizi, bali nyuma nyingi tiki. Kuna fisi, niko tiki, loo, mige kuna nini, niko fisi, mwendo fasi, nimi kasi, enda kasi, 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 kasi. Oh, I'm gonna move your cluster, move the bump, I'm gonna take a kibbe, I'm gonna take a kibbe.